kuza nisia. My love, my love, kunisia neka nikulila. My love, my love, baby, leave me alone. My love, my love, baby, leave me alone. My love, my love.
Shuka ndani mundi usa zimene ndi malagwisa silikudziwa koma ndinuyo muzandi kumubisa ndikufuna ndidziwile rondi sana kazikike ndizikonzere malo ntima usazavutike mwina pali zina zimene ndimakanika mwina ndizanthumba munene ndimafowoka nanga bwanji mukufuna ndamuzandiswede kapena ndiwe wogojoka wachiwelewele ulanadziwa kuti ndomuzandisiya kumavuto zakhumudwa ngazangomva mwagwidwa chikondi ndichokwani yalileshoni ndi maliji kumavuto iniyosumanipanga inkaleji dali nawo ndikufuna nondidziwe chigamulo ine ndipanga bolamo ndimasule mwina ndipeze wina wodazandiveke velo wazizandivesa kuma ngati wophikira oilo
ndimangomva muzandisiya my love my love kundisiya ndeka ndikulila my love my love ndimangomva muzandisiya my love my love kundisiya ndeka ndikulila my love my love baby leave me alone my love my love baby leave me alone my love
ndika makuzuzula sumandivela umafuna taila taila nzikupembezela mufu yako ndiyopusa ndaionelela zimene umafuna mutima mundizingolila koma iwe undiusiletu kodi chikondi chako usichikhawa katatu ndatopa ine taila kumangova zankudu pagulu lazizanga wakumazirenga chetu pena simakuvesa maendedo yako pena manidodomesa singaziwa siku lina lake uzathesa koma ukanangonena urusandisiya bwezi ndidapeza kena wandiraisa nthawi ndikundiswela sontima sogololo wala waliika mundima koma mene ungachenela mene ungadyela singaziwa siku lina uzanditabula
ngova muzandisiya my love my love kunisiya ndeka ndikulila my love my love ndimangova muzandisiya my love my love kunisiya ndeka ndikulila my love my love baby leave me alone my love my love baby leave me alone my love my love
ndimangova muzandisiya my love my love kunisiya ndeka ndikulila my love my love muzandisiya
ngoma muzandisiya my love.